fall in love, na kosa Juliana. Yeah, anataka nimpende, nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fall in love, na kosa Juliana. Yeah, anataka nimpende, nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fall in love, na kosa Juliana. Mtoto kuwaka mtoto nanukia. Kacha mademu wanavumogopa ni paka machizi wanamuofia. Mtoto ni pesi ya kwenda ni paka ndugu zake nyewe wananichukia. Yana napoa asubuhi mchana jioni ni bingwa kubadilikia. Yeah. Natoka naye daily out ilo kome so tunende chicken movie. Paparazzi wakituni wanajua oh yeah ini newsy. Cameras, flashlights, zote zinatuangalia sisi nze. Dash dash too lazy. Ajuri yana niko busy. Ajuri yana niko busy. I fall in love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpende, nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kuvaa designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fall in love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpende, nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kuvaa designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fall in love na mtoto Juliana. I fell in love. Na Juliana, what if we can't, yeah, yeah. Na tunendana, bongola nyash, she got for my mama. How cheap people go insane, so sexy, she's 10 over 10. My busy the kids wanna bend it to funny again and again. Tunasia chumbani, tunamkia simlen. Ni kama utatu natoka chumbani, tunamejikoni. Ni vini neshimu jirani, lasivake ni pair one. Benzi letu liko wazi wala tuna gender. Tachagua wewe kama autopenda au kama autopenda. Benzi letu liko wazi any place sisi tunakula denda. Yeah, I fall in love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpende, nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fall in love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpende, nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fall in love na mtoto Juliana.